Kama jicho lingine unayamoto ungerealize mi ni mgonjwa mahututi.
Nimedata na penzi lako kama Grace, hauna matata na furai unanipa nitakacho ma. Of course una sifa nitakazo kwenye njozi, usiache kunijia endapo tanikifa mi mwenzako. Nikupe nini au simame jua gorofa, nijitupe kwanza juu mpaka chini, umeteka hisia zangu. Ukiwa mbali nitateseka pia, nitachoreka na ukiwa wangu. Sogopi kushinda na njaa, uyo kama ndugu yetu, kusiko tajikataa. Nimezama kwenye dimbwi la mapenzi, mini mlevi Kelvin kwako sijiwezi. Napenda tabasamu lako, so please nifute kama Daina nije kwako. Nipe nafasi nafsi yangu ifurahi, mi binafsi I'm nothing without you, alright.
Kama jicho lingine unayama ungerealize. I'm nothing without you. Wako nimefika na sita kuficha niko wazi. I'm nothing without you. Though your whole is on my mind, niko serious. I'm nothing without you. Baby, 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 don't leave me. I'm nothing without you.
Sifikiri kukuache, wengine wakufiki, pengine ndo sababu yako nyingine baby tena. Nikiwa nawe na farijika, fikra potop sifute kwenye kichwa, nitakupa true love endapo kisema yes, ndakufata wendako, wenzako sio ni case. No stress, mi ni mgonjwa mahututi na itaji nitibiwe njones. Wendo furaya moyo wangu, kini toso tanifanya shide ba peke yangu. Nipoteze mawazo na wala sitojali watu, hata wakiniona hamnazo. Nipe nafasi nafsi yangu ifurahi, mi binafsi I'm nothing without you,
alright. I'm nothing without you. Kama jicho lingine unayama ungerealize. I'm nothing without you. Wako nimefika na sita kuficha niko wazi. I'm nothing without you. Though your whole is on my mind, niko serious. I'm nothing without you. Baby, 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 don't leave me. Nothing without you.
Nothing without you, lady.